finale.
Hawakunita mantu voice.
Nisha kusahau, ndo mebaki jina. Nisha kusahau, hapa kwangu mechina. Nisha kusahau, ndo mebaki jina. Nisha kusahau, hapa kwangu mechina. Nisha kusahau, ndo mebaki jina. Nisha kusahau, hapa kwangu mechina. Ulijifanya kama unanipenda kweli, kumbe mapenzi yako ndani yana utapeli. Kutwa surprise kwenda shopping na marenji, na weekend viwanja kwenda kuspendi. Aywe, tokisa mzuri, ukazarau ndo kawajeuri. Yani wewe, tokisa mzuri, ukazarau ndo kawajeuri. Na kuja turudiane, makosa tusameane, kisha tukumbushane.
Professionally.